nataka tuonane. It's been a while tangu tupotezane. I know what you know, I love you girl, I love you girl, yeah. Najua kuna kosa ulifanyaga kwangu mimi. Hakuna kosa nilifanyaga kwako wewe. So what made us separate? Why didn't we go far? Gari ninazo, jumba bangalo, pesa za mchezo mpaka ntapukata. Kuna live up in the sea, kuna move slip sea. Lozi na nipaga wisha kabisa, sitaki kukukosa baby please. Acha nibebe to my KC, for you I'm going to use my gun. Kwani ni vidume gani vinavyo kusumbwa, ni mwage ubongo chini. Ni mwage ubongo chini baby, chini baby.
Tuliachanaje, achanaje, 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 tuliachanaje, achanaje.
Tulipotezaje contact mpaka leo mimi sijui nani alifanyaga mistake kadi wapenzo kawa maadui. Miezi zaidi ya sita imeshapita, we been fighting, nini kisa? Njoo tumalize vita, I know you miss me and I miss ya. Maneno ya marafiki ndio aliyofanya hadi ukasema it's over. Wanachuki wanafiki na wakupenda kutuona pamoja. Herolo ni cause you are my baby. Waka kuchota akili waka yatunga, kuna cha kweli ukawaamini ndio lipofeli. Now you calling cause umeshajua that I did not. I told you that I did not. Come back baby be mine. Nime misi zile dina za five star baby oh god. Me and you kwenye bima tuki cruise out all night long.
Tuli achanaje, achanaje, tuli achanaje, achanaje, tuli achanaje, achanaje, tuli achanaje, achanaje.
Umahi kusahau ule utamu ulo wainipa soko alicha ufuta. Wahi kuisahau, let me touch ya kubongo batu avicha ufuta. Nando mana leo nime kukumbuka. Rudi getu elitu vute wote shuka. Kama kuna ugumu kwenu ruka ukuta. Pale pale pa zamani utanikuta baby.